It's another hit.
Hey,
Brandy song.
Yeah. Ni nimepitia, nasindwa ni wapi nimekosea. Naka sana, ila sipati mireri ninapotesa. Natafuta kwa pidi, na mwizo wa siku nambulia papa. Nyonyese changu na mimi, yeah yeah yeah.
Kati kulia, kuna time,
nafungiwa nyumba.
Itakuwa poa.